Nani ya maboy, ukisaka mitumba, nena rumba ya toy. Kuna rumba ya kibich, utajua ujui. Kuna rumba for all niggas, ila rumba japani, yo rumba.
Kuna rumba ya state house, iko chini ya maji. Kuna rumba ya bunge, ya majambazi. Ukileta ujinga, utalala ndani. Kuna rumba for all you niggas, lakini rumba japani, yo rumba.
Hapa ni wapi? Shisha na shasha mani,
hapo
chopocho na vinywaji mbali mbali. Wengine wanatapika wakizirai. Hapa ni wapi? Wanatumanga mapicha ni paparazi. Tumezungukwa na warembo geti kali. Tunazichoka na style za kizamani.
Nane, shake your waist. Rumba mi nyepesi, usikuwe kesi. Kuna rumba for all my niggas, ila rumba Japani.
Kuna rumba tarura, ya kupanda miti. Ukiwa kwenange, hakuna gari city. Rumba oyole, hiyo ni ya mangwati. All of my hoes and all of my niggas, rumba Japani, no rumba.
Kwa bed, yo story tumekata. Maboy wengine blanda, wata kukulia mama. Na kuchekeshe sana, madem madem. Mademu wa siku hizi wana machali wengi nilichapa moja juzi nikaingia ndani dive
naioni yule na kubea pia na kubea akikuletea ananiletea wanakula fea sote tunashare ogopa sana naioni yule na kubea
DJ Crazy.
She's so insecure, she don't make love with the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. Insecure, baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure.
I'm so insecure. Musomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Muenda swim on a t-shirt. Never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, sini majizi. Twachunzana, kipolisi. And your body is a movie. And I hope you feel the same. But you're insecure, yeah. Woman, you're insecure.
Why are we still so insecure? Don't know what we're running from. And I'm breaking, but before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
Come out and dance with me tonight. The stars look beautiful outside. So, so beautiful. Tell your mama I said sorry. I didn't bring you home early last time and I was a little tipsy. I know she doesn't miss me. So put down those shoes that I like and we'll go and dance the night away. Away, yeah. Because YOLO, YOLO, you only live once, so. And me, I wanna have some fun. Punja mifupa kama meno iko. Up and away we go. And spend all my money on you, baby. Cause I can't take it with me when I'm dead. So tonight, tonight, we are young, high, and in love.
Isabella, one day I'll be a superstar. We'll go to America, a big show in a stadium. Woo 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 woo. Isabella, today we boda boda. Tomorrow we motoka. So put on that dress that hugs you tight, and we'll go and dance the night away.
Hapa hakuna kunyalewa na deni. Hapa kazi tu hakuna utiaji. Mwenzako akinyolewa chakotia maji. Boboy, ini rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikupata, ikupata na mapozi. Look where we began. Kwako naza hii mta Bogi yangu ya geto. Tulitoka maringo, tuko on the other side. Look who you become. Wase wanoma sana. Wasani wamesoma. Kuna mafubala na kuna majeneral. I remember good times. Living in the east side. While I used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. I remember good times. Living in the east side. While I used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. Kazi tu hakuna utiaji. Mzaka kinyolewa chakotia maji. Boboy, ini rege ya kinyozi. Inapendwa na wanati na wadosi. Haichagui sura, haichagui ngozi. Ikupata, ikupata na mapozi. Blind to the haters. Where we come from, love is the nature. Light up a big spliff, play some solid cater. It's for my peace, full of good vibration, yeah. Platinum madangari. We stepping in a jam session, smoking tree. Bogi ya umoji na ya isili. Tunakula my vibes till the evening, yeah. Kurudi my yard. Tunarudi na madranya. Tukiwa na squad. Lazima tupande nganya. We've been pushed to the corner. Only love can make us stronger. Yeah. I remember good times living in the east side. While I used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. I remember good times living in the east side. While I used to be so nice. I hope we can get to do it one more time. Yeah.
Ladies, control yourself. It's the DJ that gets you wet. DJ Razy.
Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela ye. Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki ye. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani ye.
Rumba imechamba, sauti soni na dieri ya kumechamba.
Kila kona yoyo,
kanyanye extravaganza na pili alipofika alifunika.
Wakatupata tuko ndani nao. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salo wa kwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dance floor. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Karibuni kwenye extravaganza na
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na madini, wakapata tusha za makwalini. Nyele za kifarasi, lakini zini moto ya makasi. Risasi mwendo kasi, yani ya ni msi wachwe na bo.
Ae, rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Extravaganza kaskazi walipofika walifunika.
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini. Wakaja na makiki, lakini situ kaja na mziki. Hata wazime tatu tazidi kupate. Yeah.
number one DJ on the ones and twos.
Tumejiseti we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana, asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibetray. Baby, tumejiseti, cause love isn't here right now. I guess we'll never know mali hii story ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama,
I don't wanna argue, kakusawa, minko sawa, akizile vitu tulipanga, ukanishukisha namba, najuna misi hiki, tanda, vile visa na visanga, akizile vitu tulifanya, kamlo badilishe namba. Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili deletingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo yo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana?
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Nishukisha namba. Najuna misi hiki. Janda vile vile na visa.
Hey baby.
Now, hear this.
Jaramogi na Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa. Nikawajibu Kenya tuko na disaster. Watoto wetu wanazidi kuzikana. Na Tom Mboya ameshika tama. Alituacha kama angali kijana. Je, angekuwa mambo yangekuwa sawa. Ndivyo walivyopanga maulana. Deni mulizo wacha bado tunalipa. Na tumekopa zingine China. Tukajenga reli pia barabara. Zilizobaki watu wakasanya. So tujiangalie. Tuko pabaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie vande. Tuko pabaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Waumini kwa matrina pasi kwa bima. Kushoto fungu la kumi sadaka kulia. Ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa anakula sakramenti kabla ya raia. Oh, siku za mwisho zimeshawadia. Na revelation inatuambia hii generation inachoma picha. Ni generation yetu so tujiangalie. Tuko papaya leo kuliko jana. Sikio la kufa halisiki dawa. Tuko kwa Twitter tunajibizana. Tujiangalie. Tuko papaya leo kuliko jana. Tusipo ziba ufa tutajenga kuta. Tusake zetu tungali vijana.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
Penzi leo naenda safari, safari na ni ambali. Ukiwaza kunimisi madam, tabasam kidogo. And every stage and every song I play, every fan that will scream my name. I will always be with you in my heart. I will miss you forever. My days are long. My nights so cold. I miss your touch. I miss your love. I'm coming home.
Whenever, wherever I go, you're on my mind all the time. I miss you, Mpenzi. I miss you, my chérie. Even with all the girls, all the work, all the time I spend away, always know I love you, baby, my one and only.
My days are long, my nights so cold. I miss your love, I miss your touch. I'm coming home.
Yerere kimenisha, leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako, waninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro, ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani. Ona katibu wa mali kisimani. Uenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua. Nimezidisha chenchi kimeota nyufu. Nilipita dirisha nafasi kuigombania. Kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo nimboni yangu.
Kisa kinene.
Kibatari utambi umetumbukia.
Kisa kinene.
dira yangu imepekechwa nguzo niliyoegemea.
I've been trying not to kiss you. Mwenza kumi nilikozi na ishu mpenzi. Hopu kwa sawa Mashale. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buta yangu maumivu. We yangu dawa
Chumbani kwangu kaingia kunguni kani. Mara kwenye kitanda mara kwa shati. Hai, haya ni maruani. Yanafanya na kosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tusha zamisha meli ya meisha. Nitaambia nini waingo muhana tirena. Na ma feelings ikawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kisa kinene.
Koropo yule tambi umetumukia.
Kisa kinene.
Adolezi kanipanda, nika kukuzi kwenye basta, yeah. Tuka ingia kampo, nika sema na kupenda, uka sema unasoma. Bado na kuona daily, looking fly na kufeel even more. Ooh, I wonder what I'm gonna do if you ever walk out the door. Ukapataka jobo
downtown.
Tukapatana tao. You are looking very sexy. Tukawasha kavoto. Ukawa tipsy kidogo. Ukasema unanipenda na uwezi kuniacha. Tangu zamani ulinipenda ila ukuweza sema. Ukasema unanipenda.
Kwetu alishakupenda, wako nilishakupenda.
quienes llamábamos y ama. Si él te falábamos, fala. No te por qué te largas. Si no te pecho, te sentimiento blanda. Si yo no me quedo para dormir, baby. Más quiere que yo. Si yo amo, ya fue, no voy a volver. No solo así que te va a volver.
Chumana, na harufu ya muziki chato zingira. Sikuiki siringi dondosa. Oh yeah baby come closer.
Kwetu alisha kupenda. Kwako nilisha sarenda. We ain't got no time siku zaenda. Na siku zaenda.
Kwetu alisha kupenda.
Kwako nilisha sarenda. We ain't got no time siku zaenda. Na siku zaenda.
Got it all, baby. Your papa Uganda, your mama Burundi, my African star, baby. Na, umeungwa ukaumbika, yeah. Sura shepu na tabia. So baby, tell me what you're into. With your fine face and your lips too. Ooh, and your hair, girl. Team natural, come see too. I wanna graduate. From a stalker to your lover, wanna graduate.
Oh, 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 oh. You got a lot going on with your body. You got it all, baby. So I told you meet me at the lobby. At the hotel, girl. Girl, you know what's going down. Every time I come around, girl, this time I'ma slow it down. Feel like I lost you, girl, but now you found. So don't be surprised when a nigga hold you down. So maybe tell me what you into. Hold up, let me tell you what I've been through. For ya, my life will be simple. For ya, but anything you say I do, 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 do for
you. You got it all going on with your body. You got it all, baby. Your papa Nigeria, your mama Somali. My African star, baby, na meumbwa ukaumbika.
Sawa, sawa.
Sura shebu na tabia.
Nobody loves you the way that I do. Nobody can love you the way that I do.
Maybe nobody.
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo ya kienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi anaishi hapa. Sikio mpata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, takata. Kashi mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nakupenda fasi. Takwa rambo, rimboni vita majimaji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Namba sana. Naomba dua, nisije zingua. Nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody. Nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody. Nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody. Nobody. Nobody.
Nobody love me the way that you do. Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kung fu. Anaruka, nainuka, nanguka poo. Nanipa, winja, winja, what it do. Marekani, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti akiongea tu mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kama kajiongezea shit, bala, bala. Kajipendelea mpaka kara, kara. Sauti akiongea tu mashallah, mashallah. Mbua kitembea mwendo wa billions. Dala kikusogelea yo, bala, bala. Sasa kikuchekea du.
Mama sana, naomba dua. Nisije zingua, nobody. Watasema sana, wataongea, wazidi umbea. Nobody, nobody. Oh, and I know, and I know, and I know, and I know, and I know. You're the one for my heart and soul. Nobody, nobody can love me the way that you do. Nobody can love me the way that you do. Nobody.
I think you fell in love too fast. African nights in a cool rush. And I remember you refused to kiss me. And now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much. That I'm not your type and you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need ya. Na muda usini ishie ni kwambie I love ya. I don't want this night to end before you know I need ya. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetun to come in mini high risk. Throw that shit behind me, yeah. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments, yeah. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy. But in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakofia ukiparticipate. Vile nimejitolea ungejonge appreciate. Lighting intimate, 1+68. Usirasha tokitoka sahi, you'll still be late. Tusiate chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? In Mount Everest. And by sunrise I'm gone, I'm not here that long. Keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet.
Na sina kiti soda kalia kitandana. Ikitanda na ni 4x6. Usingizi wapono kaku 6 feet deep. Kabla nizame 6 inch deep. Acha ni seti mood na maudi. Nangoma za kabaka daudi. Nangoma za oliva mchukui.
Getting closer, let's get warmer. Lose attention, be together. I know how to treat you better. Take this moment unforgettable. With this feelings undeniable.
Moyo shajipa kwani. Na nafsi mekukubali. Nimekimbiza nyuki nile asali. Oh Lord, I'ma keep it short and sweet. DJ play this song on repeat. Odi odi dance to the
good girl.
I'm only for kamatana feel so sweet.
What you wanna do?
Kamatana feel so sweet.
Run go mika dali. We don't wanna do. Where is this song is on? Got the ranking what best. Watch this. Love confusion.
DJ Racing.
She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna date her.
So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go. Girl, me never let you go. So tell me why you do me so.
Spend all me cash. Call you me honey, but you threw me pan trash. And you think say me gon' leave you like that?
No way.
Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you, but me never send them
both. In my life, I've never seen melanin soda.
back. You're a queen of the dance floor. Nice socialite when I rubbish scene, baby. Would you put me in your diary? In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Nice socialite when I rubbish scene, baby. Would you put me in your diary?
She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot like a vapor. I don't wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot like a vapor. I don't wanna date her.
So tell me why you do me so.
I think I saw you in the magazine, or maybe on TV. Looking me up close when you're queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to myself, baby.
In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, nights I shine like on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, nights I shine like on the legacy scene, baby. Won't you put me in your
diary? DJ Ring
Somebody loves you.
umetuma wazazi wako waje wanieleze. Umetuma wazazi wako waje wanieleze. Unitaki tena na mashoga zako waje waniambie. Na mashoga zako waje waniambie. Ndoa tumeivunja. Siamini kuna time singeishi bila wewe. Mapenzi ya kukata na shoka ee. Yasha mwagika ya soleki ya yao. Basi nenda lote mama. Nenda lote mama.
Penzi unaenda miliku. Penzi kinoma noma. Yasha mwagika ya soleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma loya wako ate anisome. Ukatuma loya wako ate anisome. Kuwa watoto ulo nizalia. Kuwa watoto ulo nizalia.
DJ Razy.
Kanisani kwa chanda na pete Yasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama. Nenda lote mama.
Penzi unaenda miliku. Penzi kinoma noma. Yasha mwagika ya zoleki ya yao. Nenda lote mama.
Ukatuma pasta wako aje anikeme. Ukatuma pasta wako aje anikeme mama. Na madeni zangu kazitangaza ye. Na madeni zangu kazitangaza ye. Mitandao Shemeji zangu ndugu zako tukionana. Wambie sisi bado rafiki ye yeah. Wasinipite barabara ni mama o oh. Umeenda lote mama. Umeenda lote mama.
Penzi unaenda.
Oh penzi.
Penzi
kota
mama.
How long should I wait for your love, little mama? Tell me, are you coming back home in the summer? You might just find I have moved on, little mama. How long should I wait for your love, little mama?
Imagine living your life and never finding the one. I say your time in Aisha. But we both know it's better this way.
Manifesting, single and searching. Like a virgin, nobody touching. Manifesting, single and
wa kasi, kazi ya likizo usinifanyishe. Watch your sara kasi. I feel some type of way when I call you and you don't answer. I feel some type of way na sipendi kubebwa fala. Losing my mind when I see you with your new guy. See you online but you don't wanna reply. Losing my mind when I see you with your new guy. Rudy online, don't wanna say goodbye.